na madingo. Oh, 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 mulungu, yeah. Apa tina langala mveka kutari. Kumwe masombe nya anga sada. One ndaja ndinso kumwerera ndi mafu. Ndipo anda mwali okongola andifuna koma kumamba bukula mboyo zinalangalo kodi ya dalemba mo koma kumamba ko atate soona akanene sanditiwa atate mundi lenge Zatikoli, yeah, 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 yeah. In the mundi, lengere maso asopano. Kutindi tiono, sumu mukufuna ni hunde, yeah, 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 yeah. Zambiri mzikori Ndipo zofunika Koma sotera pansi pompano Maina atu alipo panto Kalande magali moto Nyumba ni mapunziro Mabanja ndi ana Koma kumwamba Bukula